tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem talatar sappo lewru juin 2025 yamde sappo e jidi yablike silmay chapanay joy maison la presse bamako do yottuna on kabaruji de kigi hande woni alice c'est kanko fili dambele wonto goggi jambe to sakrabe kidi be mi andinam on tam wiide commune jafara be cercle tenenko anale region moti gobe jogibe kaborde kanyo en kana udde on do nokko na bado lewru nyalamo hande o yimbe gombe tombe kanyo en ka holti metti mo em sanne fewde rafi hebugol tom ko nyaamo kawrtal noga en jeno bo jonte didi kertanade hawal golleji modon waran fuddude alkamsar ngawro onde so lawdo jabbili region sans sisil mo chubi hitan hikka o woni wadde e ko woni e bawde mudum yalla ana timmina chaale dili di e ha e manaji dil adnar allah forsa wax fuddi wartude e rewbe leedi mali hodo fu sabbe bini dum o ngaram hebude jab majum e le journal amengal e le herde hello amen goddirta dossier de la semaine sakrab se dum sande kabaroji dum jogonam ki hande bismillah modon hedaade dum commune jafara be anale cercle tenenko region mopti gube jogibe kaborde kanyum en kana uddi on do nokko na baro lewru le nyaloma hande onom holitiri wede seda foji de min kibi urden on do nokko dido seda foji goti holitiri wede fe goto wawa nadde fe goto du wawa yaltude le ngendi sabe gube jogibe kaborde dum latiki sababu jati so kulantereji kewde himbe be hasindine mudum bangal nyamduka fanditi sannile on do nokko fa keben famtar kede Ousmane Nyali Boudi
Jafara be nataake yaldataake woni ko holtiwiide himɓe toon e koltiwiide kullantere yogaaji hono nebam liƴƴi lanɗam e kulle goɗɗe ana fanɗi ko jiyete le ngendi ndi yimɓe joguiɓe bawɗe seeɗa ana doggana sodde kullantereji ɓurɗe hassindinede joom en kaɓorɗe wonɓe ley on nokku darti e himɓe daro barke daga e cilembe yakkara joppaɗe gelle caggal ngol hulɓinagol ɓe himɓe joom en kaɓorɗe ngendi karande himɓe muɗum fuu darti koye muɓɓen e ɗinanallaji jafara be suudu docteur siescom se liggollirinde no han neri golle yogaji ngadoji kebal hono awgal margal dabaji e jaagu panditi le onoku sabe rafikalisi sodungoji ananga der do wattindirgol ka ittugol kalisi ana fandi ko watte mangal paden gom ele onoku ananga larwa goji le ngendi jafara bendi ka jata caggal mudun sabe rafindena gondo le onoku woni ko holti wiide fa han himbe ton e beedi wiide jamare de ana wemba e be darte kanan ko be leedi meden di yimo ndara ko yawi pati bone mawdo hewto ngendi ndi
yimɓe sappo e go'o gomɓe le ngendi ɓe noddirta barke dangaɓe amer ngendi e hoore woni hakkunde mu em kañum en ka suutama ana heɓa balɗe nayyi le ñalawma hande o yimɓe jogiɓe kaɓoɗe ɓe anditaka kañum en woni gabɓe on ɗo golle noon holitiri wiide neɗɗo goto joɗɗilo ngendi mo yiiɗa inde muɗum haale o jokkine haala du wiide suutagol ɓen ɗo yimɓe kañum ka waɗi saabi ko ɓe cali iggude ngendi o jokkine haala du wiide fa ham ɓen ɗo guɓe jogiɓe kaɓorɗe le ñalawma hande o kañum en ka saltike fe ya warta yimɓe ɓe iwde le ngendi wotiri yaade le ngendi goɗɗini ka sefa keɓa famtar anni ko o wi ay seta jarado fe taw modo sama seku
jo en kaɓorɗe ɓe ana ley ladde fode mabɓe taccude lawol ngol ndeɗo ladde ɓe nawtorto wadde daw iwde jafarɓe yaade tinne ngu madum jafarɓe ke masina ka joni eɓe kaɗa min ƴaɓɓade eɓe kaɗi jaati mobilaji ɗi natude ley gato jafaraɓe ndenno ɗiɗo mobilaji ƴaɓɓoto tawe daraki jafaraɓe jamra nde ko yiɗi jaati yo yimɓe guure yogaji jalta yimɓe kara kay foof bitti to jafaraɓe toon woni ko yimɓe sappo e go o cuuta ani mabɓe amiri o e kañi bandi ko gorko jeɗɗo woɓɓe dunno tama balɗe tati ma nayyi hannde saabi ɓe dardama yoɓe joppan nokku o parti fe ɓe garta jafaraɓe ɓe jaaha ɗo ɓe jiɗi
ɗiɗo kabaruji fo ana heɓe do beme ande todo hello amen facebook naru compte x wakkati baasi yiltinde kabaruji pineji kañum ka ana heɓa sembe sanne habdiɓe ɗiɗon ɓe kañum en goto goto mumen fo ana wawi nawtorade ɗiɗo kabaruji yellana hulɓina mo wondi habdi o mo wondi habdide o fana majjum ka yo tewtude heɓude fabamuya yimɓel ɓe haya holtama wiide ɗiɗo kulleji ɗiɗo golleji ka kutteji muɗum ana wawi matede sanne do jamane nde hoɗum fu hono fu ɗum hoɗum fu hono fu wawi waɗede yella ɗiɗo kabaruji ɗiɗo golleji ka ana heɓa guttude ɓe landodiri e yimɓel noccunoɓe kabaruji yogaji fewde e majjum keɗe sita sidibi
yedde fotoji mangal paɗen mbaraɓe fotas kas yedde kabaruji homƴinande jamare e kabodor e nannal muɗum ɗiyo kulleji tan ko matte watte wolle fana muɗum yo tewde tan no hoƴinirta jamare ɗum ko holliti kanko Modibo Fofana amiri walle noddirtene association des professionnels de la presse en ligne appel Mali
la propagande
yiltinde pene wakkati haɓo yo ɗatol nangetegol yala yimɓe ana heddo hokkodirɗo juuɗe mumen kabdiɓe ɗiɗon goto goto mumen fuu ana wawi nawtorade kañum en du ngol ɗo ɗatol yalla ana itta saya ndimaku
emo wondi habidade o ga kutteje ka ana hen do jamande il way latat sababu jaati yimbe hula
Abdoulaye Guindo kanyuno horejo hellondo dirtemo bembere ko holliti widdabri an han fiede hannen ko natto sabe kabarji bondi humnyinande jamare patiyede do bem andede ciagal mudun be fiadabri fa hannen yala di bonalaji an hebna jogala
fa wawde sakkadi do pineji jiltinteedi dati kewdi ana wawi nawteran lehem jande ana wawi wadel tafon fewde yimbe nantino be kabaruji lawi du ana han ko itte latto sababu haybre golleji gatteedi do beme ande kesede dabereji fiye fewde helloji ngondi do dido beme ande jiltinoji ko wana ngonga to sudadi so itta to fa lawa na do hadde be jaati jiltinde
be yimbe didon jabi be lamde amen ana tetra jamara fa hannen pati holo kulleji fu yettede beme ande den
timminde torda bilido e manaji dile adnar alla no doni sisel chubado le kortal noga en jeego bo jonte didi kertanade hawalu golleji majji wa golleji mudum waran fuddude so lamdo jabi alkamsare garono don sappo didi lewru juin 2025 le region champ dido golleji kewdi ka waran wadede imma daraji kewdi waran wadede fewde e majjum kananke don horeji gouvernement lidi amendi don premier ministre general de division Abdoulaye Maiga kany warta fa ardo dido golleji adama fani kany woni horeji kuma nido channel le nokku o anni o wi ke dad am gondole on do nokku do festango Ousmane Ali Bouli
yora in les son modèle
mi ngadan jande pawinde do kabaru 15 de l'environnement wadan sappo e go leuru jandu école PPDR mi jande le nokku do manaji bayltete ngade joddorde tutugol ledde du wadan le nokku kertenado AES 15 de l'environnement wadet e golleji 5 mo golleji goddidu ngatte mi jande le nokkuje do kulleji kaynide yewete mine e ministre o kanye hejabe mudun jodda hala arandejo direction régionale de l'assainissement et du contrôle de pollution watta dun kanye dibe mun golleji goddi ngadan fono gol kabaruji humpitingol do radio et télé dandeji sappo e goo noko 5e mo ngadan dirgol do burgol diade labunde
quartier propre
kasara do datol goto ko wadi altinere kenyam jene lewru juin 2025 kono bugu ana woddiri ngallore segune kiloji chapan jiddi ana win edudo lawol rncs neddo goto kanyum kadali hen aduna yimbe la chapan tato jeno yam kanyum en woni kolta be wide barmile win nana laj kebad urde ton di kar goto kanyum woni latudo tum kar goto iwowo patu nodo bamako kany won latudo tom moto goto do lawungol le wi protection civile lamu segu yimbel barumbe be kany en ka natira mal sud do torore ses kom kono bugu
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kany e lede danemark suisse royaume uni e kany coopération espagnole
rewbe leedi amendi kany en ka fuddi horsinde kasen disaje wax lewi mabbe idum kulleji kewdi watta sobe e naaro bangal dido disaje la nyalo mo hande o fa kemen famtar anni ko mayram jallo hebanem do majjundo fetan Ousmane Ali Bouli e Modou Samasiku
cotto waxiji Mamadou Diakité Kaba sede ke wide luma e disaje na weli sanne le o wakati holti wide rewbe ana codo dun yogabe fa cuttita yogabe du fa borno
wax o na sore jatti e wattu idi foyle luma go yalla andude su wax na mo yi a momoto kadlende surimo mo inira luma joni na serti sanne enden sabi joni malin ko be wi yi kurdingaji di darja mum yo hakunde kadle kewde na kebe ga en ka ko mo imudun hewa
hedde nyoo be kolti wi edun horsi sanne joni Salif Koita yo nyowo gondo do bamako do tindini wide nyande fuure budi wadude vaksiji fa nyowene e kadul ana korsi sanne joni arub an gada si nyowo goji mudon do fu e wi makko
ni nyoha waks e bazen fuf ka waks buri hawde rewbe kurti be hurtagi fuf do uriyide so gonga hale hande hande o yimbe lan jidi sanne waks ni di waks bi sulta eli musawa ku mu ba borna dum yaati no kuli fuf
arub ana way hon ana korsi ni sanne waksi fu buri si al haliji gondi joni di ibi kolti wida ana ngadde sanne yeso mabbe be bawa yaade cagal de kadule
ka goni kadne passe
waxu modon waji kewdi wawi wirade dum yidde di jamarnde na yidde dum sanne baare dum 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 yatti sanne ngari debbo arali kebal wudi joni wala gor fuf wawi sodde base badum no burude
fene sa mano
warbe hebbe min kawri le ngallure de kulliti wida waxi ana ngadde na sanne debbo yoga mabbe jati ana codna rewbe mubben
le waxa est à notre culture
waxi na santi kadle kidide mi horo sore nami genda suni imi hawa no haniri dum moji sanne urfu fuso rewa mum e burni dum jaati kadle me dum moji dum
disaje waxe ana kursi sanne joni le bornak rewbe edun yafi edun ngaddi ana way bonnede dum e yambereji fu
kawrtal didoba yambere didoba pri as sahili golleje mudum fuddi fana majjum yo tewtude hunchude yardi yaso misideji darnaadi e lope leedi amendi di vindaka e le fifina tawa fedde UNESCO do waran jukitaade faccha pantati le rejoin garo ndo nyiddo fa tawede o do golle fu ana waawi neldule photo misede wotere darnaande e lope le ngeni mudum do on do numero whatsapp wadam chapan jena e jiddi noga e jeegom chapan jiddi e jiddi chapan jetti nadu o win nadu o neltiri dum do o do adresse email wadam pri sahili@gmail.com sakrab don mi kadete kabaruji amen de kike hande honno andir don ni fadje fe nokku do e seeda yewtere amen de waram jukitaade wa salaam leedi amen difaye tolleede kewde kasem la ronde afrique neddo no yirte ka darde mudum ana momni san kirondiral hakkune rewbe leedi mali kanyun ka latike hunde sanne matitende le wakat jon o ko hewe mabbe du fu a tawam kaddule tiddo sanne na du ko fogol tiddugol fa yotto padeji tiddo tam bornto yella honrobe mu em kanyun en kan jidudo mu em fu ana heba wiide amani anka hono mada fu ngari wala na du ana tewta hono ko jomu jogi ko fa keben famtare do dido golleji fu wordi andi magazine amen toutes les femmes du mali nyalomo hande o mo khalifa goita kayen kejab amen gombe le kiruduji de landini do fetta mo do samase ko kayen mi horem kire
ele zaman mo gonde mudun jile buri mutinde hore dina hakika denno lati sababu tampinde sanne roobe yobabe jibbe sanne yede hono jiruube dornibe ko mun en denno bodo mabbe na famdani alhali ngurde mabbe sababu jidi do mutidi na kewi e wi roobe tukkay e kulkuru
nimindi bulu ne ayi
so won ko jida juude hono mada ko jidda andu yona ko gada hunde ko yida ka ada wawi gollude ana modja andu kebaadu roobe ana ton so be jihi telefone ngaji iPhone e juude hono roobe mabbe wobbe sinan kan en dokina worbe mu en sodana dum en tawa ebe andine be ngala bawde mudum debbo buri fu bamaado mo gidaali mudum mawni san ana jaba wadde hunde fu yalla na heba ko tawta ko kanyum dun ne wana ko yidi
donke mu mayno ko
dun do wana fi hande fuddi kanko dunke finato Musa Bala Balu Musegu holti wiide kirondiral rawbe bangal ngari jogala fi sifa ngurundam na wodi glaboy
cette convoitise
dido gidaali jabbitiidi e hunde andan san to ko wata fu goddo nyeminta de hunne gonnone do ko boyi dum sabi so eden nana galo muso e bara muso galo do woni naddo mo fe goto jataaki bara muso do woni debbo mo yimbe fu doganta gorko pamdo hono si o do debbo fu ana waawi hebude chadele kanyindu wakati fu atawam jebo ndirgol gol timmata tawete hakkunde
en terminal
o do jogolo sato asulu mudun na luggidi buru fu rafinedi rafewde sababu hinade dum sifaji ndam jeddoji tawangal e kunande munen no holtiri kanko Idrissa Sidibe andando kabar nedda ko
d'abord il y a
ko umudum mi dum fama ka fa gasa leleedi amendi holude yimbe fu min ka ko jogimi an hede kam anatum sabi ko be jirete du anatum bornaki na du mbaki neddo kaindu ana wada so yimbe dogana du debbo gido mudum ana wayi waytidde atabiyaji mudum fa laba dum sabi so waw hala am holti wiide haltanam inde neddo mo gonduda mi haltente ko gonduda
ele oro alhali mobe galle yogabe ngadan bodde mabbe yalla hinnadi anyarobe mabbe face face be tajuru wiidi dum do hana teddan yogabe mabbe bamako kajulu e motti
nem souf mana wili
de jogi dom debbo wakati fu on joppo kam itude kalsi debbo njiyoto wuji ana wawi jaati dabbaade honorobe mudum hasida ku ko woni mako fewde ko honorobe mako jogi ana wawi yepude mo kanko du waytidde no o wordi yalla mo heba hewtade on du so won gorko mo jogi da mo wawa itude ko kuli temdere ele yambere awawa fondade fi e debbo jogido gorko mawdo itude ujinayi temdere gorko hana wadde ko wawa so wana dum yaage mudum tam
yo haklaji di gondini kanko sociologue Idrissa Sidibe wolini atidabreji yogaji yalla dawrude karo tidalla
si famo
hono si be do rewbel habu woni hakkun mabbe gorko mabbe ana wada du so rewbe heddibe kanyum en takko fa laba muddito hono si odo debbo fa de do chadel ka hebe ne jogolan ana han ko yimbe be biire hakkile be andine hudu woni laataade ko serti e hollude yimbe ko awana an haani ko be watta ko be pandinta hoore mabbe be jaba laataade ko be ngoni
seke nous sommes
mission vide ele alhaji jogay dunno worbe yogabe na tawe ele hon dido torraji di